Mfonin a ɛtɔ so aduane baako wɔnom yɛsi adan no na sɛ wohwɛ mfonin no mu a bohu sɛ wɔnom afirase a yɛsi adan no ebinom to dan no no na ebinom nso ɛresiesie ho na ebinom nso sisi apono nti wɔnom atamfo ɛyɛ wɔn adwene sɛ yɛbɛkum adwumayɛfoɔ no nti naami a wɔsɔ mpaebɔm bɔ ne nyame mpaeɛ sɛ ɔnkyerɛ no nea ɛwɔ sɛ wɔyɛ na onyankopɔn aka kyerɛ ne sɛ wɔnte asraafoɔ kuo ne wɔnom anwɛn adwumayɛfoɔ no na atamfo no ɛntumi ɛma hɔ ɛnti naami a wɔte asraafoɔ kuo ɛde mpanimfoɔ sisi ano ɛma wɔnom nyinaa yɛgyina hɔ pintin sɛ asraafoɔ a yɛkɔko ɛnti atamfoɔ no yɛhu dwumadie a ɔnom adie no ɛhu ka wɔn ama wɔnom antumi ama hɔ bio ɔnom ɛkɔ so yɛ adwuma no kakrankakra kosii sɛ deɛ na wɔnom hwehwɛ nyinaa ɛdii mu